Cuba for real, top of the hop. Cheese, get a tansan and boy, the game to Miller. Holla, pop it in. Yep, it's peace, it's a seven. Family, my daughter, Lala Zone. Yeah, pop it in. Yep, it's two records. Record, hoop.
Zema fukara, paka kwenu waka ugopi. Miasari kinyuani kwa kena kwangu soba zoka. Hari yangu so nzuri, umiri atatuuri. Na maneno semezo chuki wete metakura sefuri. Na maneno ya jirani, katarabu fijembe hewani. Na mezo chuki juwani, na saka 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 vifike nyumbani. Sari kinyuani kwa kena kwangu soba zoka. Niko nae kwenye shida roba dae. Nikipata kikosa siri yetu msishangae. Wamaona kamu tani, fura yetu msibani. Nakufunga lino pani. Na maneno ya jirani, katarabu vijembe wani. Nazi zaka 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 vifiki nyumbani.
Zaramo, baby. Dar es Salaam.